lezi nsuku esiphila kuzona yikhathi enzima enzima emhlabeni wonke kwimiphakathi ngemiphakathi ngisho nasey'mpilweni zethu ngamunye futhi akukhathaleki ukuthi ukubuka kanjani lokho ey'khathini ezinzima ithemba yinto eyivela kancane akubingelele ngiphinde ngamukele futhi engosini yethu efresh ngingusibonelo bt wakangema ongumlomo kabenedimet we-christianity works mumva le ngamhla umphostoli upawuli ebhale ibandla laseroma kwakunokungqubuzana okukhulu phakathi kwamakristu angamajuda nalawa amanye angawabezizwe phezu kwalokho isihluku sesandla sensimbi sikakhesari wesikhathi sabe siyisimbi ngokweqile ebandleni kwaba seroma 15:13 unkulunkulu wethemba manganigcwalise ngenjabulo yonke nangokuthula konke ekukholweni ukuze nivame ethembeni ngamandla kamoya ongcwele. Umkhuleko wakhe kwabe kuwukuthi senga ithemba likaNkulunkulu lingabagcwalisa ngentokozo nokuthula okuchichimayo. Futhi ungabi lokho kuphela, kodwa ithemba phezu kwelinye lize libe likhulu kakhulu kungaphezu kokuba bangakwazi ukuliqukatha. Ithemba ngalendlela engachazeki ukuthi liyochichima kubona ngamandla kamoya ongcwele. Uhlobo lethemba uPaul akhuluma ngalo la ileli eliqhamuka ngqo kuNkulunkulu njengentokozo nesibindi sokulindela kumoya ongcwele, hayi nje ithemba likamhlawumbe nelokuyiqinisa ungatheni lakho nasesithi hey ngithemba ukuthi izinto izoba ngcono maduze nje. Lelo uhlobo lethemba esuke sezama ngalo nje ukuze sibe ne-positive thinking, kodwa lilengele emoyeni ngokwalo. Hlobo sami, ngakube wena ungathanda lo hlobo lwethemba kulezi khathi ezinzima na? Kungani ungayi uNkulunkulu namhlanje umcele uhlobo lwethemba elinjalo? Mcele ngokwezwi lakhe ngamandla kamoya ongcwele ukukunikeza ithemba elikhulu ukukugcwalisa ngentokozo enkulu kunye nokuthula okuzoba ningi ngangokuba kuze kukapake okwakho. Mcele ilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Sawuthokoza ukuthi usithinte ngeWhatsApp inombolo yethu ithi 067 706 0077. Kungenjalo kuningi ongakuthola kuwebsayithi yethu okuyoba usizo kuwe ithi www.freshzulu.co.za. Nkosi yethemba ekugcine.